ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda mudukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mwadusanga no kuvuga rwa internet kuri www.radiotuvewa.com. Muri uyu mwanya muri studio ya gatandatu muri kumwe na Jeanne Mukankusi, ni umwanya w'ikiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima Ijwi rya Amerika ribategurira buri wa gatatu. Ikaze mwese kuri radio yanyu, dufatanye kubungabunga ubuzima bwacu n'ubw'abacu. Mwese muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze urararitwe buri munsi saa 10.
Nshuti z'Ijwi rya Amerika, nongeye kubaha ikaze mwese. Mbibutse ko uyu mwanya hari uwanyu nk'abakunzi b'Ijwi rya Amerika. Muze rero mwisanzure kubatumire baje kubaganirira no kubunganira babaha inama mu bijyanye n'ubuzima. Ntimujye kure rero.
Thank you.
iyo ndirimbo ibabwiye iki turaza kubigarukaho muri kiganiro reka rero twakira abatumirwa bacu duhereye kuri Dr. Albert Nzayisenga subgandara baganirira ni muganga akaba n'umuyobozi w'ibitaro bya Ririma byita ku bana bavukanye ubumuga akarusha muri kiganiro akaba ari perezida wa Korali ya Kigali Dr. Nzayisenga ngushimiye ko ngiye gufata kanya kugira ngo uganire n'abakunzi b'ijwi rya Amerika ngo hayi kaze
murakoze cyane inje ni natwe turabashimiye kongera kudutumira tuganira ku kindi kiganiro nacyo kiriho ubuzima kandi kigize aho gihurira koko na Korali ya Kigali nuko mubitse
yego ye uyu munsi kandi turaba turi kumwe na muganga Alfred Ngira ababyeyi akaba ari inzobere mu kuvura indwara zo mu mutwe Dr. Ngira ababyeyi nawe ndagushimiye ko bitabiriye ubutumire bwacu ikaze ku ijwi rya Amerika
murakoze ndabashimiye ntange kuba mwantumiye kugira ngo ngane kuri insafu ngane amatsiko y'umusiki n'ubuvuzi bwacu
yego kose ndagushimiye nibutse abatwumva ko Dr. Albert Nzayisenga ari mu Rwanda turavugana na Dr. Alfred Ngira ababyeyi we ari i Geneve mu Swisi turaganira ku muziki ukoreshwa mu kuvura bizwi nka music therapy mu magambo y'icyongereza aha nkaba nagira ngo nguhereho muganga Ngira ababyeyi tuvuze ngo music therapy umuntu yumva iki ni mudusobanurire muri make
kuvuga mu magambo make ntibyoroshye ariko ndagerageza
iyi kubera ko dufite isaha yose turakomeza tubiganireho
umuntu mu kuntangiriro ku ikubitiro umuntu yumve ko umuziki hashize imyaka myinshi ukoreshwa mu buryo bumwe bwo kwita ku barwayi bafite ibibazo bitandukanye muri domaine zose mu kibazo bitandukanye by'ubuzima bw'abantu kubera ko umuziki injyana y'umuziki cyangwa se amajwi y'umuziki abasha kwigiramo ubushobozi bwo gutuma abantu ba ugera ku mitima bwite y'abantu mu mitima y'abantu bwite hanyuma igatuma babasha gusohora muri bo imihangayiko cyangwa se imibabaro cyangwa se imbamutima cyangwa se amarangamutima atari meza ababundikiye muri bo agatuma ubuzima bwabo butamera neza umuziki rero haba mu njyana cyangwa se amajwi hashize imyaka myinshi bikoreshwa twebwe tuba mu buzima bwo mu mutwe birakoreshwa cyane ariko umuziki ukoreshwa no mu zindi nzego zitandukanye kubera ayo mageza wifitemo yo gutuma umuntu abasha gushora muri we akababaro souffrance ntabwo nzi neza niba souffrance bivuga ububabare mu kinyarwanda ariko abumva igifaransa bumve souffrance ko ariyo nise ububabare hanyuma n'amarangamutima mabi ashobora kuba arimo atuma ubuzima bw'umuntu butagenda neza mu gihe runaka
yego murabisobanuye
rwose umuntu yabyinjiza gutyo
yego muri ubwo buryo rero ubwo buryo muvuze bwarakoreshejwe koko kuva kera mfashe n'urugero no mu mwaka w'1945 dusanga ko Departement ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari ishinzwe ingabo yabwifashishije ku basirikare bari barangije bavuye ku rugamba mu ntambara ya kabiri abo rero bari byabafashije kwijajara ubwo bari bari mu bitaro bya gisirikare aho bavurirwaga bagororwa n'ingingo kandi byabafashije no mu buryo bwo kwidagadura ndavuga kugira ngo yenda babashe no kwibuka kwibagirwa ububabare n'ibyo bari bamaze kunyuramo nkuko mubidusobanuriye ubwo rero reka noneho dukomeze ikiganiro tuvugana na muganga Nzayisenga nka perezida wa Korali umuziki nk'uwo korali yanyu irawukoresha nawo abawushaka bawugeraho gute
eh murakoze cyane injeni uwo muzika nkuko muvuga mu muzika wa gihanga kandi ufite uburyo wanditse uburyo ufite ubuhanga bwinshi cyane nyamara ariko nkuko muganga arutagira abisobanuraga ntabwo gusa bishingiye mu magambo bishingiye no mu magambo akoze indirimbo ubutumwa burimo imvamutima uririmba aririmbana akoresha bityo bikabasha kugera nanone ku mutima wumva uwo muzika kuri twebwe rero nka Radio Kigali tumaze kubibona mu bakunzi bacu ko iyo turi kuririmba nyine tubasha gukora ku mvamutima zabo kubera uburyohe bw'amajwi y'abaririmbyi uburyo amagambo yanditse mu ndirimbo ahumuriza cyane cyane ko akenshi kugira ngo mu kiliziyaho tuba dufite indirimbo z'amagambo yo muri Bibiliya amagambo y'Imana burya akenshi agamije guhumuriza nyine ubwo tuba twinjiye muri terapi cyangwa se mu kuvura umutima w'abantu mu gusenga kundi no kumva umutima w'umugize kwijagara nk'uko wabigize nawe ariko cyane cyane noneho usibye no mu kiliziya kujyanye n'izindi ndirimbo tujyana mu bitaramo binyuranye nazo zifite amagambo arema imitima y'abantu abashyiramo imbaraga zo gukora urubyiruko kwiteza imbere kuva mu kumva imyumvire ishaje cyane cyane nk'iyo tuvuze ko urubyiruko rushobora gukorera aho ruri mu cyaro ntirwirukiye mu mujyi gusa bakavoma nyine muri uwo muzika amagambo abari mu mutima kandi noneho abatera imbaraga zo kuba bakwiteza n'imbere muri ibyo byose twumva tuba turi kujya muri iyo njyana ariko cyane cyane noneho usibye no kuvura bisanzwe nko kwa muganga urabona muri icyo gihe cya covid turimo umuntu yari kumva indirimbo zacu za ko Radio Kigali byafashe cyane abantu mu gihe cyaguma mu rugo kumva indirimbo za ko Radio Kigali kumva indirimbo z'andi makorale cyangwa se n'indi miziki yahaga hanze y'u Rwanda bigenda birema umutima w'abantu ariko by'umwihariko kuri ko Radio Kigali abakunzi bacu hari ukuntu bagiye batugezaho feedback cyangwa se batuhaga amakuru y'uko indirimbo bumvise za ko Radio Kigali zabageragaho bazirebeye ku rubuga rwacu zagiye zibafasha gushira agahinda kumva bataribonye bagafite irungu kugira umutima mwiza mu ngo aho bari n'abana mu miryango kuko kuba burya mu rugo icyumweru kimwe bibiri bitatu bine abantu b'abana bigeraho bikaba rutine cyangwa bikaba n'ubuzima budafite injyana nyine kuko nta cyahindutse ariko wakumva akaririmbo wahindura ukumva mudu wari urimo cyangwa se imbamutima zawe zirahindutse ni muri urwo rwego tuyikoramo ariko ntabwo mu by'ukuri turatangira gukora indirimbo zitiriwe nyirizina kuvura ariko twumva ni icyerekezo dufite kandi twumva tuzageraho murakoze
murakoze cyane indirimbo hari izo numvise muzo mwampaye ikibazo cyavutse nuko uburyo turimo gukoresha butarimo kuzakira neza ubwo nibidukundira turabasha kuzikina nibidakunda nabyo ubwo abakunzi banyu baratwihanganira ariko nagira ngo noneho uravuze uti hari abadukurikira banyuze ku rubuga rwacu ubwo yenda sinzi niba zinyura no ku maradiyo ab'i Kigali cyangwa se no mu Rwanda bashobora kuba bazumva nagira ngo abari nk'ahandi mugerageye mabwire uko babona urwo rubuga rwanyu rwitwa ngo iki
murakoze cyane iyo ugiye kuri YouTube wandikamo ko Radio Kigali hahita haza indirimbo nyinshi cyane rwose za ko Radio Kigali ukihitiramo hari indirimbo twaririmbye muri za misa hari indirimbo twaririmbye mu bitaramo binyuranye biba mu mpera z'umwaka ngira ngo wenda turaza no kubatumira kuzaza mu gitaramo gikurikiraho umuntu ufunguye ku rubuga rwa YouTube akandikamo kuhabyo Kigali ahitabona indirimbo nyinshi cyane kuhabyo Kigali yandi kandi yanaririmbye mu mashusho cyangwa mu majwi cyangwa byose icyarimwe.
Yego, icyo gitaramo ni ryari tutari twibagirwa? Dushobora kuvuga ibindi hanyuma tukaza kwibagirwa gutumira, kandi urumva ko bishobora gufasha benshi.
Mwarimu kizwa miti?
Narimvuze nti tutaza kwibagirwa, waruvuze uti turaza kubatumira, gutumira n'abantu mu gitaramo. Icyo gitaramo muteganya muragiteganya ryari kugira ngo abantu bazakitabire?
Murakoze cyane, ubwo butumwa ni ngombwa kubutanga. Turateganya gukora igitaramo ku itariki ya 19 Ukuboza cyangwa se kwa 12 kikarangira kuri Kigali Arena. Mu gitaramo rwose turi gushyiramo imbaraga. Tumaze imyaka ibiri abantu batarahurira hamwe. Uwo munsi rwose turumva dufite ibyishimo byinshi byo kwegerana n'abafana bacu n'abakunzi ba Radio Kigali bari mu Rwanda ndetse n'abari mu mahanga. Tukagaragezaho umurongo bazagikurikiraniraho mu gihe kiri kuba, noneho abandi abari mu Rwanda abari hafi tukabahagishijeho uburyo bwo kugura amatike kugira ngo rwose hatazagira umuntu ucikanwa. Twanagizemo ibiciro bimeze biri mu ngero nyinshi cyane ku buryo nta muntu wacikwa hitwaje ko hari ubushobozi bukeye. Twashyizemo ndetse ibiciro byo muri kategori enye ku buryo buri muntu wese wumva yifuza kuzakaramana natwe atazabura rwose uburyo aryoherwa. Nuko ni igitaramo cya Noheli ndetse n'impera z'umwaka wa 2021.
Barahishiwe rero, reka ubwo tujye ku murongo wa telefone. Ikiganiro Ijwi ry'Amerika ribategura ni ikiganiro giha umwanya abakunzi b'iyi radiyo kugira ngo babaze, batange ibitekerezo, bungurane inama. Reka tubaze Joe, uranyumva? Wiriwe neza? Yego, urahagana hehe?
Ndi mu gihugu cya Zambia.
Murakoze.
Irusaka ku mugwa mukuru.
Eh, murakomeye aho ngaho Irusaka se?
Urashima kazuba, izuba gusa nibyo ewa. Nibyo mbona ari byinshi cyane.
Yeah. Uri kure cyane ariko rero ubwo urumva ko icyo gitaramo bavaze kudutumiramo ntabwo uzabasha kukijyamo, ariko ntacyo uzabyumvira kuri YouTube. Hari ikibazo wari ufite cyangwa igitekerezo?
Ikibazo hanini nta kibazo, kuko numvise umwanya ibyo bavuze biratomoya. Umva, nzobikurikirana kuri YouTube nyene. Ego.
Yego. Ubwo mukomeze kwitegura rero gusoza umwaka neza, ubwo ntihazabura namwe aho muzakora ibitaramo igihe bizashoboka, niba n'iyi COVID idukundiye. Urakoze nawe kuduhamagara.
Murakoze.
Turi kumwe na Amede, uranyumva?
Yego.
Uri he wowe?
Ya Amede, ndabumva.
Yego yego, uri he wowe?
Ni mu Kayanza
mu Burundi. Yego. Mumeze mute aho ngaho?
Ni sawa kabisa, turashima.
Muritegura gusoza umwaka?
Yego.
Ufite ikibazo cyangwa se igitekerezo wifuza kugeza ku batwumva cyangwa se kubaza abatumire bacu?
Reka bisako ni ngo numvise ngo nta kibazo cyahanini gihari. Taro ine umuntu nuko zobikurikirana kuhote tubasha kushikara tubasha kubikurikiranira kuri telefone.
Nge urashaka kuvuga wowe igitaramo, ariko hari ibyo turimo tuganiraho bijyanye no kuvura hifashishijwe umuziki. Dore muri kumwe n'abaganga b'inzobere, gira icyo babaza nk'umuganga wadusobanuriraga iby'uwo muziki. Ni inzobere mu byo kuvura indwara zo mu mutwe, ushatse wagira icyo umwibariza rero, byaba ari ibijyanye n'uwo muziki cyangwa se n'uburyo izo ndirimbo zishobora gufasha n'ubuzima bwo mu mutwe?
Ikibazo nashaka kubaza ngaho, iyo umuntu yarushye cyane nko mu mutwe, Mfatiri kula kula ngumbo zibigisi nyeno gachoka. Ulikuru mbrizo mpiki alichowa gufasha.
Urakoze amedeze kabwo mpumwanya muganga ngira ababyeyi agusubize. Docteur kumva umuziki umuntu yakoze cyane ngo yarushye ari cyo bishobora gufasha.
Birafasha cyane kubera kumva umuziki ufata kanya umuntu akumva umuziki bimugaruramo imbaraga energy ntabwo nzi mu Kinyarwanda ijambo no
nibyo ni imbaraga n'ingufu
imbaraga zituma yongera kwishakamo ibindi bisubizo ubundi buryo bwo kongera gukomeza gukora akazi ke hanyuma ndetse bikamukongera kumva umuziki uko kwicaramo agaturiza hamwe bikanamwongeramo kandi bikazamura nanone ubundi bubasha yifite nubwo kuba kuguma kuba concentre ku kazi ke kuguma kuba yerekeje rumenye n'ubwenge bwe n'ubuhanga bwe ku byo yakoraga ndetse no kongera bikamufasha no kutatakaza kutibagirwa la memoire rwako umuntu wari uri mu kazi akaba ananiwe kwicara ku muziki biratuma nanone yongera gushyira ubwenge ku gihe akongera akibuza kugira ibyo yibagirwa muri memoire de travail ariko icyo gihe ni ku muntu wumva umuziki hari n'abandi umuziki nanone ukoreshwa mu bundi buryo ku buryo active ukora umuziki umuntu pontiyo ndi umunyamuziki nubwo ndirimo muri korali de Kigali nayo ibarimo igihe kinini hashize imyaka hafi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe iyo naniwe ushobora no gukora umuziki mu buryo buri active ni kwagiye wari njye ugiye gukora umuziki bituma nanone ntabwo Dr. Albert yabashije kubyibuka uretse ko byita binyibutsa ko uwambaye ikibazo atamenya ko kera en principe ubundi abakora umuziki ni ukuba ko abakora umuziki ntabwo arimo kuvuga ngo tuzakore setting tuvuga ngo abantu baza kwivuza dukoresheje umuziki ahubwo n'abakora umuziki urabavura kuko ni uburyo bwo no kuvuga expression de soi uburyo bwo kwivuga uburyo bwo kwiyerekana ukuri uburyo bwo kugaragariza abantu uko umeze amarangamutima yawe uburyo bwo kugaragaza ibi kurimo ibyo bituma bizamura icyo ndi bwite self esteem cyangwa se agaciro umuntu yiha nabyo biravura ubwabyo hanyuma n'uwumva umuziki nawe bikamugaruramo imbaraga bikamugarura gutuza akongera akareba akisubiramo akareba akongera agahagurukana umurego akongera agakomeza akazi ke nabyo birafasha niko nasubiza umuvandimwe hari uburyo bubiri kuba yakora umuziki nkatwe dukora umuziki n'imidirimbo iyo nanegeye imidirimbo ariko nshobora no kwicara iyo nanewe nkabona ndumva umuziki buri byose birafasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi no gufasha ndetse no kurinda stress icyo twita stress sindaribonera ijambo mu Kinyarwanda ariko abanyarwanda bumva stress icyo ari cyo umuziki urayirinda hari indirimbo zinatuma uruhuka zibaho ndimo zituma umuntu ananaruhuka n'ubugugare yari afite mu mubiri bugahita bukagabanuka akongera akaruhuka akongera agatuza akiyorosha akongera agasubirana imbaraga umuziki ushobora gutuma ndetse akababara umuntu yari afite kagenda ndavuga nka douleur ububabare lisansi ya douleur ububabare bw'umubiri umuziki urawumva bitewe n'ubwoko wahisemo nabwo bukagenda ukongera ukaza gusohora ku kazi ububabare bwagabanutse ndetse ushobora no kuba ububabare bw'umutima ukumva amarangamutima agiye hasi ukumva urababaye wenda umuntu akubabaje wenda umuntu akubwiye nabi nabwo wakwicara ukumva umuziki bitewe n'ubwoko bw'umuziki uhisemo nabwo ukongera ukigiramo icyizere ukongera kwigiramo ubumuntu ubuzima buhagaze bw'impagarike ukongera ugasubira mu mirimo yawe nta kibazo ufite nuko nabasubije kugeza ubu
yego hari umukunzi w'ijwi ry'Amerika Jacques yaraduhamagaye sinzi niba telefoni yacitse gato we sinzi niba yongeye kuboneka ubwo twamuhe ijambo. Jacques urahari? Jacques ngo nta bonetse ku murongo. Umuziki rero mu muganga ngira ababyeyi uravuga ko nawe ubwawe urawukora, ntabwo twari tuzi ko uri umuhanzi. Ubwo umuziki rero uti ufasha umuntu, ufasha abawukora, ugafasha n'abawumva. Nagira ngo utubwire noneho mu byerekeranye no kuvura indwara hakoreshejwe, kuvura umuntu hakoreshejwe umuziki, mushobora kumufasha no kuwandika cyangwa se kuririmba. Najya ngo tubwire muri make uburyo mukoresha kugira ngo umuntu asohore ayo marangamutima nyine nk'uko mwabivugaga, bibashe kumufasha gukomeza ubuzima neza.
Bikamfate nk'urugero, nkoresha urugero rw'ibyo nkora hano aho bitembere cyane mu mujyi wa Geneva aho nkorera. Urabona njyewe umusyatsi, ariko nanone ndi hano niga, nanone iyindi musyatsi igoye kurushaho kuko nita ku bantu bafite ibibazo byo mu mutwe, ariko banakurikiranwe n'ubutabera kubera ibyaha bakoze bijyanye n'uburwayi bafite. Kumuhorera muri prison ku barwayi ba kiriminali nk'uko umuntu yabisa, aba ari situation zigoye. Rero ari nk'umuntu w'umunyamuziki bishobora kubona wenda umuntu bamufunze, hari ibibazo ari bugere bijyanye no kuba afunzwe, hari shoke kariserare, arakubitwa n'inkuba nyine kuko yafunzwe, kubera ko uburenganzira bwabanutse ibintu ibyo ngibyo, amarangamutima akajya hasi akibura akatakara mu isi isanzwe, akaba aratakaye mu mutwe we. Icyo gihe mubonye nka gutyo rero yashobora kuba umuziki nshobora gukoresha, niba ashobora kwandika indirimbo tukayandika. Ariko reka mvuge kimwe nkora hano cyane, ufite icyo hano gurupu nkora
reka mbasabe gatoya, icyo gitekerezo memo kikomeje gatoya tuze kukigarukaho, kubera ko amatelefone arimo kuducikana, tube twakiriye umwe mu bakunzi b'ijwi rya Amerika, hanyuma icyo muze kuza kugaruka mu kidusobanurire neza muri ayo magurupe. Reka twakire Jean Dodie. Jean Dodie yego
turabumva cyane rwose.
Yego muratwumva murahagana he?
Yego nk'icyo naterera ku bintu byo kuvura biciye mu ndirimbo. Bafete iyo umuntu ariko araririmba agakoresha imvugo zo guhanura abantu, hari abantu usanga bari kubabyimbukiramo, ugasanga atanze impanuro ntate nk'akarorero nko ku bantu batakaje icyizere sho ku bintu byo cy'ubuvunzi, ugasanga aragarukanye icyizere, ugasanga biramufashije cyane rwose. Ugasanga ashashije yari yarataye icyizere, ariko bibaye nukora ko ndakumvira iyo ndirimbo, impanuro ziba zirimwo, ibyo aba yaciyemwo, ugasanga yamba hariho n'ikibi aba yari yifuza gushikana ko, ugasanga aratangiye kwiyumvira muri we yuko yobiheba akakurikiza izo mpanuro akakure mu ndirimbo.
Ugushije rwose mu buryo abaganga bakomeje kuvuga, bavuga bati umuntu yumva indirimbo amagambo arimo ubutumwa burimo bukamufasha. Ndagushimiye cyane Jean Dodie.
Ego murakoze cyane kuryamira.
Twakire na Jeremy. Jeremy uranyumva?
Ego.
Urahagana he mbese?
Ndi buganyutse.
Aho nahagana he?
Karusi
mu Burundi. Yego, ufite igitekerezo cyangwa ikibazo wifuza kubaza abatumire?
Nagomba nabaza aho uwo mudiho uba waratanguye n'aho wafereye.
Mudiho igihe byatangiriye se cyangwa?
Yego.
Ubwo turagenda twungurana ibitekerezo. Ubwo ndasubiza ijambo Dr. Ngirababyeyi naho Dr. Nzayisenga mukanya telefoni yacitse turongera tumushake turacyagerageza ubwo reka umpe ijambo Dr. Ingira ababyeyi agira icyo abivugaho ati uyu mudiho watangiye ryari uburyo bwo kuvura bwatangiye ryari
uburyo bwo kuvura gutya bwatangiye kera nyuma y'intambara kadishi yose nuko mwabivugaga uhereye muri Amerika ku basirikare bari bavuye mu ntambara zimwe na zimwe cyangwa muri mu ntambara zo muri Vietnam byagiye bikoreshwa ariko reka mpamvu nanjye ibyo navuga kare n'urugero nk'umuntu ufite akababaro hari n'indwara ndi bukore uvuge nk'agahinda k'inyongo biza bugingo ibi twita depression agahinda gakabije ibimenyetso bikarana ko abantu baba barandaga mu mitekerereze mu mikorere n'ibiki mu mikorere yabo mu gukoresha umuziki rero iyo dukoresha nk'injyana rhythm injyana bidufasha gufata nk'umurwayi ufite agahinda gakabije kongera gusubi rhythm gufata umuntu gukorera rhythm y'umuziki ikamufasha n'amajwi atuje akongera akiga kugira rhythm yo gukanda bikamwigisha no gukandagira neza ni nk'uko tubikoresha nko kubarwayi bakuze bafite indwara nka za Parkinson indwara nka za Alzheimer gukoresha rhythm umuziki cyane cyane ushaka mwiyongerana kugira ngo yongera asubira n'ubundi buryo kwiga kugenda neza cyangwa se umurwayi wagize nka ba bandi bagize imitsi ubwo mwacitse bitwita AVC cyangwa stroke bagize indwara zitandukanye bakaba paralize umuziki ushobora gukoresha iriya rhythm injyana y'umuziki ikagufasha kugenda asubira mu buzima gahoro ufite umihangayiko anxiety ufite ububabare bw'umubiri ndetse abafite n'ibibazo byo gusinzira badasinzira umuziki urakoreshwa cyane gukoresha injyana cyangwa amajwi amwe n'amwe ndetse reka nkoresha ahandi ntanga urundi rugero rutari muri psychiatry tugiye nko aho bita ku bagore babyara abagore batwite muri maternité muri za gineco abagore batwite mu gufasha kumugabanyiriza anxiety no mu gufasha umwana uzavuka kugira ngo avuke afite imbaraga zihagije mu bwonko bwe umuziki urakoreshwa kugira ngo ufashe communication ikiganiro hagati y'umubyeyi n'umwana atwite umuziki urakoreshwa muri izo domaine za muri gineco n'uzabona mu bitaro bimwe muri za maternité aho abagore bari kubise babashyiramo indirimbo zabugenewe zituje zibafasha gukora kwitegura kubyara batababaye cyane umuziki ugakoreshwa nk'aho ngaho cyangwa se hari n'abashinja ababaga rimwe na rimwe urashobora gusabamo umuziki utuje cyane cyane nk'aho bategurira uburwayi umurwayi akinjira mu muziki utuje umufasha gukora relaxation utuma inyama zitabamo ubugugare bwinshi noneho ububabare bw'umubiri bukagabanuka hari abarwayi bakuze na bo mbivuga nabo bafasha bafite nka demence batangiye kugira ibibazo demence n'indwara ntari bubone uko nyita ariko kimwe mu bimenyetso kigira ni ukwibagirwa cyane rero mu gufasha nk'umusaza w'imyaka 190 watangiye kugenda yibagirwa umuziki bakora setting ukagenda umufasha kugenda yibutsa abasha gukora ubwo kwigaruramo izo mbaraga ubushobozi bwo kwibuka amakuru agenda abona cyangwa se information agenda abona mu buryo bwinshi hanyuma muri busicati bugiye nkunda cyane busicati mu buvuzi bwo mu mutwe muri gurupe umuziki nanone kandi wigisha nk'uko nababwiye ko nkorana n'abarwayi baba barakoze ibyaha bakora ibyaha bashobora kugira ikibazo mu mibanire yabo hagati yabo n'abandi umuziki nanone ni resource ikomeye cyangwa se ni ivomo rikomeye dushobora kuvomamo uburyo bushoboka bwo kubanisha abantu hagati yabo n'abandi kuba niba nkoze umuziki muri groupe akura koradiyo kigali abantu baririmbye barenze ijana abantu babirebera mu majwi meza baririmbye ariko buriya muziki kuri akora bishyize hamwe ubwabyo ni na byiza kuko binigisha nabo bantu bari kuririmbira hamwe uburyo bwo kubana bamwe kubandi uburyo bwo gutega amatwi umuntu mwegeranye ukumva ijwi rye ukabasha nawe kurihuza n'ibyawe mukaza gukora kugira musore ijwi rirarumonize kandi muri abantu ijana nitwumva buri muntu kumwe n'undi kwe ni imbaraga zikomeye zo kugisha abantu kubana n'abandi nibo mvuze mu bibazo byo mu mutwe tubure za personalite hahandi bari mu miterere yabo bafite ibibazo byo kubana n'abandi gukorana n'abandi guturana n'abandi kuganira n'abandi umuziki ubifashamo nabwo ukawavuga ngo tugiye kumva umuziki mugerageze kumvana turaririmbana buri wese yumva uwo begeranye cyangwa se ucuranga ucurangira abandi wenda ugabanye ntusakuze kubera ko turi kukwigisha kubana n'abandi kuba icyo gihe mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe hakaba n'icyo kintu cy'imibereho myiza abantu baba bagamije ariko babikoreye hamwe nikuba ubwo bumwe mukora nka korali ndavuga icyo gihe nka korali ubwayo hari iyo sentiment y'ubumwe iba iri kuba vehicule nayo ubuntu aba ari gutangaza ari nayo ndetse rimwe na rimwe kuba abantu bishatsemo ubushobozi bwo gutega amatwi abo begeranye muri korali binatuma ndetse n'amajwi yabo aba meza ariko bakaba bari buriya no kwivura mu bijyanye no kubana muri sosiyete bamwe guturana n'abandi kwegerana mukarimu umwe agafungura umunwa n'undi agafungura uwe kandi mugasohora ijwi ryegeranye ku buryo nabyo n'ubuvuzi bukomeye mvuze nka sosiyete rapi kuvura muri sosiyete kuba hamwe ntabwo ari ikintu cyoroshye cyane kiba kiyinteresa kuri twe iyo gurupu ubwayo
yego ndagushimiye cyane reka Dr. Albert tumamufite noneho kuri telefone nagira ngo nawe muhe ijambo mu kanya Dr. Ngira ababyeyi yavugaga ati uwambaye ikirezi ntamenya ko kera kandi Dr. Nzayisenga rero ni perezida wa korali ya Kigali nagira ngo umwunganire muri ibyo avuze bijyanye no kuba abantu babasha gukorana hagati yabo ko nabwo ari uburyo umuziki ufasha abantu kubana no kwiyumva no kumva umwe akumva undi nagira ngo utubwire ukuntu wowe ubona ubwo buryo abantu babana muri korali uko babafasha
urakoze cyane Eugenie ngira ngo korali yacu ifite umwihariko cyangwa se n'andi makorali yose aravuga ariko yacu ni umwihariko ukomeye wo kugira abantu bafite imyaka itandukanye cyane nk'ubu tuba dufite umuntu muri korali ufite imyaka nka 30 ariko harimo n'umuntu umaze n'imyaka 30 aririmba muri korali iyo guhuza rero abantu batandukanyije imyaka ntabwo ari ibintu bikunze kuba cyane cyane muri ino si tugezemo aho usanga abajene bihugiyeho bari muri gurupe z'abajene ugasanga n'abasaza bari muri gurupe z'abasaza kuba rero dufite umuryango nka korali ya Kigali uhuriramo abo bantu bose ni imbaraga zikomeye ni ya sosiyoterapi bwa buryo bwo kuvura sosiyete ntihabeho gucika kw'akagozi k'ubu muntu y'umuco w'abantu kuko ubungubu umwana uba utari n'abakuru yiganira na interineti gusa aba afite ibibazo bikomeye ariko iyo uri muri korali n'abantu bo mu bihe bitandukanye muganira ku byaranze korali igihe cyashize uko abantu babanaga niwo musaza akabasha kumenya ibiriho muri iki gihe umusaza akamenya uko bajya kuri YouTube umujene akamenya ikinyarwanda gikomeye kiri mu ndirimbo za kera akabasha gusobanuza ese ibyo bivuga iki imiganire yacu imigirire yacu umubano tugirana muri korali wubaka cyane sosiyete ni umuti ukomeye nk'uko muganga ngira ababyeyi abivugaga binarenga kuba ahubwo ari ukuvura bikaba kurinda mu by'ukuri ikintu cyitwa stress nk'uko yakivuze nicyo kizamuye umuvuduko w'amaraso nicyo gituma umuntu muri uwo muvuduko w'amaraso umuntu ashobora guturika imitsi yo mu mutwe akagira bya bintu abantu bamaze kumenyera gitwa rya stroke kabone umuntu wagendaga arwaye mutwe amuhendeje akanda nkire mu mutwe amugaye igice kimwe cy'umubiri abaje kugenda akuvuga biranze ngenda shangwa kuri icyo kintu cyitwa kurinda prevention gukora muzika kumva muzika ni prevention ni kwirinda indwara ziterwa na stress kubyo rero abantu tubana muri korali iya korali do Kigali n'abandi bantu baba muri korali mu magurupe aririmba bagira ako kantu k'umwihariko wo kugira ubuzima buzira umuze ukabona rwose umuntu ashaje agiseka ni gake musanga ni minkanyari ukabona umujene yamenye kuganira neza kubera ko afite aha aca ikinyabupfura ibyo byose akagabanya rya bunguri itera nyine naryo ya sikre cyangwa se nka ya nzoka iri mu murizo rwa ruhererekane rw'indwara zimwe zitera izindi kubana rero muri gurupe z'umuzika cyane cyane muri kohabye Kigali bigira akamaro akaba ari nayo mpamvu rero numva n'abandi bantu badukurikiye kumva umuzika numva byarigendego twarigendego ku buryo byinze buri munsi ufata iminota nka 15 uvuye ku kazi maze kuruhuka ukumva indirimbo ukunda ukumvisha umusaza indirimbo akunze cyane cyane izo mu bihe bye ibyo niyo bituma nk'uko Dr. Ngirababyeyi w'inzobere mu bya psychiatry cyangwa mu buzima bw'indwara zo mu mutwe azi neza ko umuntu yibuka neza yatangiye kwibagirwa iyo umushyiremo indirimbo yumva ya kera niyo mpamvu wumva umusaza avuga ati nagiye mu mizi ariko ntabwo wumvisha indirimbo y'ikilatini iyo yumvise indirimbo y'ikilatini ahita yumva ba basaza batakiriho baririmbanaga cyangwa yabonaga bajyanye mu misa akibuka ibihe byiza bagiranye noneho ya gahunda yo kwibagirwa igatangira kugenda igabanuka akibuka bimwe mu byo yibagiwe niyo mpamvu ubona abasaza bakunda kwicarana rero nko mu muzika iyo ujemo uba ikintu cyiza ubivomo ryiza nk'uko byavuzwe isoko nziza yo kongera kwibuka cyangwa se kurinda kwibagirwa kuko uko dukora nyine ubushobozi bw'umutwe bw'ubwonko bwacu bugenda bugabanyuka kimwe mu bikoresho bikomeze kugira ngo dukomeze guha ubwonko imyitozo yo kwibuka dukomeze guha ubwonko gahunda cyangwa injyana y'ibiriho n'ibya kera ndetse no gutekereza n'ibyo turimo n'ibyaza ejo imuzika ni imwe mu masoko meza yadufasha numva ari nk'ibyo ngibyo nasubira kuri icyo kibazo
yego reka twibutse abatwumva ko iyi ari radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukatwumvira kuri FM 104.3 mu Rwanda mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22 ariko turi no ku rubuga rwa internet kuri www.radiotrevoa.com abakunzi b'ijwi ry'Amerika rero umwanya ni uwanyu ndibwira ko abo telefoni zagiye zicika mushobora kongera guhamagara natwe turakomeza tubahamagare abo dufitiye inomero abamaze kuziduha rwose twongeye kubashimira turasaba rero ko mwakomeza guhamagara ni cyangwa se twabahamagara mukitaba ko hari uduha nomero yarangiza akigira mu bindi ikiganiro cyacu rero kiravuga uburyo bwo kuvura cyangwa se kurinda umubiri hifashishijwe umuziki mukanya Dr. Ngirababyeyi yavuze ku kintu cyo mu buryo butandukanye bukoreshwa cyangwa se aho umuziki ukoreshwa kugira ngo ufashe abantu yabaye nk'umwe cyo naringiye kubaza kijyanye n'abantu uwo muziki ushobora gufasha hari harimo ikibazo nashaka kubaza Dr. Nzayisenga abana mufite abana haba muri korali haba mu bitaro muyobora byaririma hari abana abo bana nabo hari uburyo mubafashisha umuziki cyangwa ni ibintu mushobora kuba muteganya Dr. Nzayisenga
mu by'ukuri abana tujya nk'uko twanabyamye mu gihe cyashize abenshi muri bo ni abana baba baragize ibibazo mu kuvuka cyangwa se mu burwayi bakiri bato ku buryo bagira bashobora kuba bamwe muri bafite ubushobozi bwo gutekereza bwo kuvuga butateye imbere cyane kuvuga ni ikibazo no kwibuka cyangwa se kugira concentration cyangwa se guhagarara mu bintu ukabigumamo ari ikibazo. Iyo rero abo bana iyo programme twe turayifite muriya mu byo dukora usibye kubavura, kubagorora ingingo, kubakorera operation, kubabaga, tunagira igihe cyo kubigisha kuririmba, bakaririmba icyarimwe, zaba indirimbo z'Imana, zaba indirimbo z'abahanzi, cyane cyane abajene bagezweho muri iki gihe, bituma abo bana batangira nyine kugira injyana mu kuvuga, kwarikikira amagambo, kuvuga neza amagambo batayarya, kuko umuzika nyine wigisha kwiruka no kugendera ku njyana. Ibyo ntabwo byasigaye, nyuma turabikora cyane rwose. Kandi noneho na experience cyangwa se ibyo tuzi nk'ingero zifatika umuzika udufashamo ngira ngo urabizi ko njye ndi umuganga uvura mbaga, ndi umushirije. Iyo tugiye gukora operation yaba abana yaba abakuru, kenshi babaza akaririmbo gakunda bakabambutira ikinya ari kukumva. Iyo yatera ikinya kigasinzirira umubiri wose, hari uko byatwishyirira amaze akaririmbo, ubwo umuntu uba utari muri gahunda yo muri champ operatoire cyangwa se hamwe hazenguruka aho dukorera igikorwa cyo kubaga, akaba yashyiramo akazi ka umurwayi rwose akorerwa operation yumva atuje, yumva ari muri gahunda neza. Ibyo rero cyane cyane ko tugira n'abakuru, abakuru bo abakecuru bishaka indirimbo z'Imana bashyiramo iyo bashaka. Ikintu umuzika ntabwo nakubwira uko bufata, uradufasha cyane mu mirimo yacu rwose ku buryo butangaje. Ntabwo rero twabibagirwa imirimo yacu tuyishyiramo cyane rwose.
Ye Dr. Ningira, ababyeyi mwatubwiye nyine uburyo umuntu akoresha umuziki yita ku bantu, ariko si abantu bari mu bitaro gusa, mwavuze ko no muri groupe z'abagororwa cyangwa se imfungwa mukurikirana mu buzima bwa buri munsi, aho muri Geneve naho mukoresha umuziki. Umuntu ashobora kwandikirwa umuziki nka prescription yo kwa muganga, noneho akajya wumvira mu rugo, cyangwa yabigenza gute?
Ntabwo iyo ubuvuzi dukora buriya buba buri comprehensive, ubuvuzi ni urunyuranyurane bw'ibintu byinshi. Umurwayi ishobora kumugira inama kumva indirimbo runaka izi n'izi, hanyuma akaza yamara kuzumva akazambwira amarangamutima, kuko jyewe yumvura cyane cyane ni ukureba umuntu amarangamutima les emotions, tukazaganira ngo indirimbo umaze kuyumva mu mutima wawe wari umeze ute, ni iki wumvaga, ibyiyumvo byiyumviro wari ufite ni ibihe, wumvise umeze ute, wumvi ibintu nk'ibyo. Kuba si igitangaza rwose k'umurwayi mu biganiro tugira n'uwo dukurikirana, yaba utahiwe yaba wenda ubungubu nkurikirana abafunze, ariko birashoboka ko umuntu akurikiranwa n'umuntu akabyandikirwa akajya gufashwa n'abantu babikoresha umuziki cyangwa se ubundi bw'ubuhanzi, kuko hari igihe umuziki ubwawo uba uri muri serivisi nini ya R y'ubuhanzi muri k'umuziki n'ibindi byose, umuntu ashobora gukurikiranwa nabyo bikazamo, hari n'ibindi byinshi bikaba byanditse bizwi akabyandikirwa, nibyo. Hano rero n'abarwayi iyo hari uzajya wenda muri ritme cyangwa iki, turabimwandikira ndeba resendikasiyo avuga ngo uyu nguyu yafashwa mu muziki, uyu yafashwa hariya, uyu yafashwa hariya, niko bigenda.
ahubwo ejo ni ndumva ari ubwo ubungubu abantu bari kudukurikira singombwa ngo bazagera igihe bajya kwa Dr. Rutegiye ababyeyi ngo abandikiye muzika mu gihe turimo wenda tugana ku mutego w'ikiganiro abantu tumenyere kwiyandikira uwo muti twimenyereze kwirinda kuzagira aho ngaho kuko iyo bigeze aho babyanditse nk'umuti nuko ibibazo biba byarakurenze kandi twamaze kuvuga ko umuzika nyirizina ari prevention ari uburyo bwiza bwo kwirinda ibibazo umuzika ushyira ku murongo uregera umubiri wacu ibyiyumviro byacu imikorere imitendere y'amaraso ku buryo bwiza bukurinda burinda umuntu ibibazo rero numva twatangira kuri gahunda nyine kuko kwirinda biruta kwivuza tugatangira nyine kwiha gahunda yo kujya twumva indirimbo dukunda twicara hamwe nk'umuryango tukaba ati niye ndirimbo dushaka kumva uyu munsi ibyo duhureho ibyo dukunde igihe kimwe tukabyumvana hari abantu bavuga ati igihe ariko nkunda ubu uyu muzika kurusha uriya tukamuha nawe umwanya wo kwizeza tukamufasha gukunda ibyo akunda kugira ngo natwe bazadufashe gukunda ibyo dukunda ya self confidence ya self esteem bwa buryo bwo kumva nyine uryohewe n'ubuzima kandi ubuzima bukuryoheye bukaryohera na bagenzi bawe bizatuma rwose hari ibintu byinshi bihinduka muri twebwe ku buryo butangaje ndumva ariko nakongeraho
yego murakoze cyane reka twumve akaziki gatoya indirimbo ziba zitandukanye nk'uko nabibabwiye rwose muranyihanganira indirimbo za korali yanyu nagomba kuzikina ariko ntabwo ibyuma birimo kuzifata ubwo reka tube twumva akaririmbo gatoya kafasha no gutekereza no gutuma mu mutwe nyine haruhuka n'abantu babasha kugaruka neza babaza ibibazo byabo Radijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kiganiro muri isanga aho tuvuga ku buryo bwo kuvura hifashishijwe umuziki aribyo music therapy mu ijambo ry'icyongereza abatumirwa bacu ni Dr. Ngirababyeyi Alfredi na Dr. Nzayisenga Albert umwe ari Albert ari Kigali hanyuma Alfredi ari mu Geneva mu Busuwisi nagira ngo rero twongereye tubaze kuri telefone nanone bakomeze batuganirire Dr. Ngirababyeyi aho muri mukoresha imiziki itandukanye abantu mufite groupe mufite mwigeze gushaka kutubwira uko mukorana nabo aho muri gereza nagira ngo mutubwire muri makeya ubwoko bw'indirimbo mukoresha muhitamo gute kugira ngo mumenye group ni aho mukoresha indirimbo runaka mubigenza gute
turabanza tukamenya buri murwayi ibibazo afite nibyo dushaka gukora niba dushaka nk'abarwayi kubafasha wenda abafite stress cyangwa abafite ibibazo byo guha umurongo stress canalisation stress gestion du stress icyo gihe tukaza gushakisha mu ndirimbo zituje nk'akamwacurangaga zibafasha kugaruka muri bo bagatekereza ku marangamutima yabo bakajya muri ukabaha situation ugahitamo indirimbo zituje nka gutyo abasha kuba ari n'abarwayi wenda bafite ibibazo wenda bya depression ibintu nk'ibyo ngibyo depression byite nk'agahinda gakabije cyangwa se agahinda kayongobeza ubugingo niko nkunda kukita jyewe bariya bakaza kuba bakeneye indirimbo wenda zifite ritme hano ufite nka groupe twita jembe dukoresha ritme gusa tuzana ingoma bakiga kuvuza ingoma ritme runaka turi bugendero gusa mukavuza ingoma gusa ikiba kigambiriweho ni ukuvuga ngo abantu bararandaga tugiye gukoresha ritme tubashyire muri ritme ritme gusa turazana tamtam hanyuma buri muntu avuze ritme turebe ko ashobora gukurikira ritme ukahumeka n'uko avuza ritme muri rusange bijyana na iyo nkora za indication bwoko bw'umuziki bijyana n'umurwayi n'ibibazo afite noneho tukagerageza kureba batatu bane benda kuba bafite ibibazo bimwe tukabahitiramo ubwoko bw'indirimbo turi bucuranga abandi benda kuba bafite ibibazo bimwe babiri batatu tukaba wenda bamwe bakajya tugakoresha ritme wenda abandi tugakoresha indirimbo wenda ziri bubakangure kurushaho ibintu nk'ibyo umuntu agenda ahitamo bitewe n'umurwayi na besoin afite
yego Dr. Nzayisenga mu kanya mwatanze inama z'ukuntu umuntu agomba kwifata umuntu agomba no gutangira kwifashisha umuziki mbere y'uko n'abaganga bageraho bagomba kumwandikira ariko ngo ryo hasubiwemo nagira ngo muri aka kanya turimo twegereza ku musozo umwanzura mugire izindi nama mutanga mufashe nk'umunota umwe hanyuma undi turawusigira na Dr. Ngira ababyeyi
murakoze inama natanga nuko nuko yagize abantu bakwiye kujya bumva muzika kenshi kandi buriya kuri interineti cyane cyane haba muzika w'ibintu byose haba wumva icyongereza ushobora kuba music for concentration kugira umuzika kugira ngo utekereze uri hamwe ibitekerezo biri hamwe hari umuzika ushobora kwifashisha kugira ngo usinzire wabuze ibitotsi music for sleeping iyo hari n'umuzika wo gukingiriza abana ni ibintu byinshi rwose ikindi rero nabakangurira ni ukugira ngo bazajya bakunda kumva nk'abanyarwanda n'abatwegere ubururimi rw'ikinyarwanda ndetse n'iz'amahanga nuko twakoze igihano mu kinyarwanda bazajya bakunda kumva umuzika wa korali de Kigali nawe uruhura umutima numva ko ntagenda n'akavuze rwose
murakoze cyane kandi bazaze no mu gitaramo kuri iya tariki
19 kuri arena
ye murakoze cyane ijambo rya nyuma rero Dr. Ngira ababyeyi nawe amasogonda asigaye mugire inama mutanga twanzura
nanjye inama ndi butange nuko abantu bakunda umuziki kuko bafasha gutuza bagatuma umuntu abasha kwigaruka muri we ubuzima bwe bwo mu mutwe bukamera neza hanyuma mbashishikarize nyine kuburinda ubuzima bwo mu mutwe kuko hatabayeho ubuzima bwo mu mutwe nta buzima bwabaho niba ushaka kubaka inzu ushaka guhinga ushaka kubaka neza cyangwa uzahinge neza ubuzima bwo mu mutwe budakora neza ni abantu nibakora umuziki baburinde ni uburyo bumwe bwo kuburinda reka ngaruke kuri aka nta buzima bwiza igihe nta buzima bwo mu mutwe buriho
yego rwose reka mbashimire Dr. Alfred Ngira ababyeyi na Dr. Albert Nzayisenga ndabashimiye cyane kuba mutanze umusanzu muri ikiganiro ngashimira abakunzi b'ijwi rya Amerika badukurikiye abaduhamagaye abo tutabashije kugeraho cyangwa se abo telefone zacitse mutubabarire hanyuma nkabasezera mbibutsa ko ari radiyo yanyu Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukamwari kumwe kuri mikoro na Eugenia Mukankusi tubasezerero tubifuriza mwese ubuzima buzira umuze aho muherereye hose.